swaliwa, chili nusu taki swaliwa. Chili nusu takis waliwa, chili nusu takis waliwa.